byose bigakomera. Jehova uravuga gusa, inzugi zose zigafunguka. Uravuga gusa, byose bigakomera. Oh, uravuga gusa, indwara zose zigakira. Uravuga gusa, byose bikakumvira.
See you.